ke ngubuthu suqomile wesandwa sami Nakingu kuthi suqhumile dali Wesandwa sami Inkinga yami Nakingu kuthi suqhumile Wesandwa sami Wesandwa sami Ngicabanga ukuthi
ngiqala ngasengicabanga ukuthi nenza kanjani
Ingingi qala lapho sithandwa sami
ngicabanga ukuthi nenza kanjani
Inginga yami qala lapho
ngicabanga ukuthi nenza kanjani
Ingingi qala lapho
ngiqala ngasengicabanga ukuthi nenza kanjani
Vele ingingi qale lapho Inkinga yami qala lapho
Masho ngaphakathi kusho mina isikhova njandini noma umunyamela ngobe khanyisa bake isikhulugulu esimehla bovu isho mina ngihamba phansi le emthwalume edinga imbizi isigodi ithi mina ngivala udiso masobeshe bathi uqa ngavinjelwa uvinjelwa ufrebo ngithi bafana bami so lesi ngigcoba ngengoma singigcoba ngengoma silapha emabhesini ngiphethena ajujika majika ngihlapha kuma keyboard phethena unqobile lecofa cofa ngithi cofa cofa lapho hayi so sibagcoba 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 phethe insizwa mina ngihamba nondidani kuphuka njalo ndidani lapho ngithi kuphuka njalo umholi bathi umuntu omdala hayi suka madoda ngiphethe usiweni Udang cai kupuan kan jalur bafana bami So let's bang na yang aja Kita parah malah pokoknya lagi ngisul Sabit bafana Kan kore lah kopi Kan kecing apa na yuk api batu manggu Nici tiong Tewongan Inam Hati Asam bin banca bam Kecing pecin tiswa na itu Bila
Nakingu kuthi usuqhumile wesandwa sami Yeah nakingu kuthi usuqhumile dali wesandwa sami Inkinga yami Nakingu kuthi suqhumile Wesandwa sami Wesandwa sami Ngicabanga ukuthi
ngiqala ngasengicabanga ukuthi nenza kanjani
Ingingi qala lapho sithandwa sami